say.
Smack magic.
Check with this y'all look up.
Good morning, afternoon, evening, idiots, and I'm a zoo. Kani ganya mad.
Jazzy boy.
Jinda munguru.
Shinda
munguru chikuru ni weekend. Kuma padi kwa chimuntu na defense. Biazi mwadishi ba preference. So before shila tolo kela deep end. Ushekulifia loko. Ushekulifia loko.
Kamane nilipe, sinafuna one kachimpwena. Na step wima chinja kamane kakangena. Apo nishibaya njine na shintiriza na count. Barwa ndasiba nyanganya wa mount. Yazi bwelela ya mushe machiki. Yeya bwela na chikwela ni yapa za machiki. Kupanga black table ya mabotolo ya green. Kono answer message sana pasin. A life in fire, ngole fanji soko, you know what I mean.
Shinda munguru chikuru ni weekend. Kuma padi kwa chimuntu na defense. Biazi mwadishi ba preference. So before shila tolo kela deep end. Ushekulifia loko. Ushekulifia loko.
Chache dry clean. Injini idira kuma 18. City kuma na rapid ticheza. The night is still young, ubla kanoti peza. Location tichinja every hour. Fupungi samagero ndi 7 yaba. Pata paka night kalinoda. Time tiza choka muklabu tivao na bakuma order. Kugona tizi no uka tizi. Tikambo utira tima kalako busy. A life in fire, so ni kapwela, I hope it chitika please.
Shinda mungu, chikuru ni weekend. Kuma padi kwa chimuntu na defense. Biazi mwadishi ba preference. So before shila tolo kela deep end. Ushekulifia loko. Ushekulifia loko.
Na chidira, ukomuri mshe na chidira, injise na chidira, mshe na chidira, kusha mshe na chidira, ukomuri mshe na chidira, kuna isa finger na chidira.
Kuma padi kwa chimuntu na defense. Biazi mwadishi ba preference. So before shila tolo kela deep end. Ushekulifia loko. Ushekulifia loko.
Fashion is a girl.
Pass beats on the 1-2.
Mr. Ben on the TMP. Shoney Malone. Bad guys in the pew pew.
Jazzy Boy Production, ladies and gentlemen.